Nashuka saa 4 na dakika 4. Asante sana kwa kuchagua station yenu ya Radio Jambo kuwa station yako. Ijumaa nyingine swafi. England home. Spain too much pain. World Cup fever nakwambia. Mambo yanakwenda vibaya, hayo tutaangazia saa 7. Tunaanza na wageni kutoka Above the Sea, ambaye wanatoka ni kundi ambalo la NGO wanaangazia kuchangia elimu hapa Kenya kwa kusaidia jamii zetu ambazo zina maktaba ukipenda libraries kwa inchi ambazo zinaendelea kama sisi Kenya. Na wanaangazia maktaba ambazo zipo hapa Kenya, na kama mna maktaba ndogo wanataka kuendelesha masomo kwa wote ambao wana fursa ya kupata masomo kwa eneo lenu. Kwa hivyo nawapatia fursa wazungumzie swala, na kama mnataka kuangaziwa hili swala library yenu ipate vitabu, wanapatiana pia kompyuta, tutakuwa tukiwapatia fursa muulize maswali haya. Kumbuka ni kuelemisha, wanaangazia kuelemisha, na si eti lazima mkue ni jamii kubwa. Hata jamii ndogo, eneo lako pale pengine watu hawaelemiki, hawapati fursa ya kwenda shule, basi nakupatia fursa hii. Ninaye Thomas hapa kwa station yetu ya Radio Jambo akiwa na mwenzake Ruth. Tunawakaribisha kwa station yetu ya Radio Jambo. Thomas, karibu kwa station yetu ya Radio Jambo. Have you learned the word karibu? It means welcome.
Of course, welcome. Yes. Of course.
Yes. Pengine, Thomas, tell us about your non-government organization Above the Seas.
So, yeah, we're a small NGO. We started not too long ago. And what we do is we support small community libraries.
Yes.
And mostly those located in villages and slums. So, areas where there's, you know, economic difficulties.
Kwa hivyo kwa vibanda, we call them vibanda, na pia umesema kwa village zile ndogo ndogo. Haya, mashinani kule. Na pengine, let's talk about, so far, how many, have you visited villages and vibandas? We call them vibandas, slums in this country.
Yes, so like 2 weeks ago, we spent sometimes in the Korogocho slum, and we supported 3 libraries.
In
so
Korogocho.
The first thing we do is we visit them, mm-hmm. and we assess their needs. Mm-hmm. We talk to them, and also we try to encourage them and, you know, provide moral support.
Mm-hmm.
And, well, yeah, we donate books, yes. we install computers mm-hmm. and internet. And last week we did Western Kenya, mm-hmm. where we visited about 15 libraries.
Yes.
And we did the same books, mm-hmm. computers, internet.
Okay, Ruth, kidogo kwa Kiswahili pengine wasikilizaji waelewe. Nasikia mmekuwa Korogosho, mmekuwa kule Western, mkisupport libraries zile ndogo ndogo, mkipata mkiangazia kwenye maktaba, mnapatiana vitabu. Pengine lengo la Above the Seas ni lipi?
Lengo la Above the Seas ni kama alivyosema mkubwa wetu hapa, ni yeah. kujaribu kuelimisha watu ambao hasa wenye maktaba pale nyumbani mashindani, ama let's say the well off, I mean, sorry, when you hawana elimu, access to education,
Dio.
The less libraries that are not doing well, lengo letu ni hao, mm-hmm. sana sana.
Mm-hmm.
Na sana sana, kama last week tulikuwa huko Western,
Dio.
Tulikuwa Busia, tulikuwa mm-hmm. Kisumu, mm-hmm. even in the interior.
Mm-hmm.
Na kwa kweli, wengi huko hata wajui kompyuta ni nini.
Dio.
Lengo letu ni hasa watu kama hao.
Okay.
Yes.
Wale wana fursa kama wengine ya kuenda kupata masomo.
Naam.
Okay. This project, Thomas, when you came up with it, what was the purpose of it?
Well, you know, I've been interested in supporting something like that for years,
yes.
and I've been looking for an opportunity.
Mm.
And last August, I came here in Nairobi mm. with friends Denise Hogan,
yes.
which she has been supporting a library in Zimmerman for over 10 years.
Okay.
So when I saw that, I saw an opportunity to help, mm. and also I saw a way to create a small system to support multiple libraries.
Okay.
And the reason is I had also, you know, had good contacts through Denise, which mm. is Harrison Colonzo and James Hodero, which both work with us.
Okay.
And so we hire local Kenyans, which is, I believe it's the right way
okay.
to go mm-hmm. to do this.
Kwa hivyo anasema, anaenda kwa libraries ndogo kule mashinani, watu ambao wajiwezi, vibandani, na wako na Wakenya ambao wanafanya hivi, na wanawaachia Mkenya, hii library itakuwa ni yenu, wakiwapatia vitabu, wanawapatia computers ambazo zitakuwa zikitumiwa pale mkiangazia hili swala. Na pengine, si lazima mtu akuwa ameelemika, Ruth, ndio mwapatie computers na vitabu.
Si lazima, lakini ni vizuri iwe ana lengo, ana aim, anataka kuelimika.
Ndio.
Naam.
Na watu ambao wana pengine library, kama tuseme eneo letu kule Kilungu Hills hatuna library, lakini tuna mashule. Wale hawajaelimika wanaweza nufaika vipi? Ama wanaweza wapata vipi ili swala lisaidike?
Well, kwanza lengo letu ni kusaidia watu ambao wako na maktaba.
Wale already wako nazo.
Yes. Okay. Kuna wengine wana misunderstand as in we are working with libraries that are already established.
Okay, watu ambao already wana maktaba kule mashinani.
Wacha niweke hivi. Ni kama mti unaopanda, uko karibu kuanguka, tunakuja kuishikililia.
Isianguke.
Yes, okay. Lakini hatuanzi hiyo mti. Lazima tuone mko na library. Lazima at least tuone mmeanza hiyo library, mko na the facility, the building.
Ndio.
Then hapo ndipo tunakuja vitabu, computers. Na si vitabu pekee na computer, hata viti. Lazima tuone kwanza uko na hiyo umeanza.
Okay.
Sasa sisi tunakuja kusaidia
kueleza. Kwa hivyo nikiwa na maktaba chini ya miti ya mtu anisaidia. If you have a library under a tree, you know in my village you have a library under a tree. Are we going to get assistance?
So if you need assistance, you think a library should get assistance, the best thing to do is to go to our website,
okay,
which is abovetheseas.org, and fill an application. And
okay,
from there, we, you know, we collect your information and we decide if we're gonna go visit it. But
okay,
it also depends on funding. Right now, we don't have much funding, and part of what I'm doing here is to collect promotional material and go back to North America and raise funds.
Okay. Kumbuka Thomas yuko hapa anakuja kuangazia kama maktaba zetu kama ni ndogo zile za mashinani, mnataka kwa eneo hili kupata fursa ya kuelimisha na kusoma, na si lazima muwe ati nyinyi ni maktaba kubwa, iwe ndogo tu na muwe kweli mnataka kusoma, basi atakuwa kiwaletea vitabu, atakuwa kiwapatia kompyuta pale, kwa sababu sitaki kuingilia serikali ambayo ilituambia itatupatia makompyuta, lakini hii ni fursa ya kupata. Kwa hivyo kwa 020-257-2821, arafa yetu inaanza neno jambo kwa 22494. Mna maktaba hapo kwenye mashinani na mngetaka usaidizi, ama mngetaka kuanzisha maktaba, na fursa hii mnapewa kwa libraries.abovetheseas.org. Mnaangazia vile mtasaidiwa. Tupigie simu tuzungumzie swala hili na muwaulize maswali na muangazie vile mtanufaika. Manake elimu ndio kifunguo cha maisha.
Kitovu cha mziki poa wa bongo na benga, Radio Jambo.
Watu wa mbinguni, watu wa mbinguni, watu wa mbinguni.
kwa ndugu zangu kutoka kule Mombasa, ndugu zangu wa Islamu Ijumaa Karim. Na ndio vidonge basi na wangushia kidogo Friday nyingine kama hii. Niko na wageni wangu kutoka Above the Seas ambaye ni Thomas na Ruth kwa studio yetu ya Radio Jambo. Wanaangazia kuchangia elimu hapa Kenya, hasa kwa jamii ambazo mila na tamaduni haziruhusu hata nyinyi kwenda shule. Kwa hivyo mna maktaba pale mashinani, wamama wazee, wazee mnaweza soma, mkaletewa vitabu, mkawekewa kompyuta. Watoto wetu hawaendi shule kwa sababu hamna chakula, usalama haupo, lakini ukiwa na maktaba ama library pale nyumbani inasaidia sana. Florence kutoka Mumias, una swali ya kumuuliza Thomas na Ruth?
Ndio.
Ehe, swali lako.
Swali langu nauliza. Na kama sisi kwa mfano kama mimi nimemaliza form 4, nimemaliza form
6. Ndio.
Na sasa sisi hatuna advantage ya kupata job au kazi ya
muna library hapo, muna library Mumias?
Kuna ma library.
Okay. Haya.
Sasa tunaweza kusaidiwaje?
Okay, tutakusaidia hapa atakujibu. Peter kutoka Nyahururu.
Oh, Peter kutoka Tanzania Mororo.
Ndio.
So leo nataka kuwauliza.
Ndio.
Ndio kama hapa ngani tungetaka kuanza lakini tujaanza.
Hamna maktaba yote, hamna library yote ya Nyahururu.
Hatuna hapa baba ya ngano. Unajua hapa ni hivi hapa ndani kabisa. Yaani tukitaka kwanza kama ningetaka kusikiana wasaidie. Kama kuna condition ambazo mtu anatafuta.
Okay. Tomo ndiye kutoka Kisii.
Vipi vipi Mololo?
Tuko swafi, habari asubuhi.
Njema njema, salamia wageni.
Wageni mnazalimiwa. Ndio mko na maktaba Kisii?
Kwanza ningependa kuwapongeza kwa hiyo kazi wanafanya.
Ndio.
Maana kwa kweli ni kwamba wanafunzi wetu hata wajui kompyuta ni nini, hata wajaiona.
Ndio.
Sasa hapa Kisii kuna shule nilisoma hapa Nyabururu. Iko na maktaba nzuri sana.
Yes.
Hizo ni lita stima iko?
Hakuna electricity ndio?
Electricity iko.
Yeah.
Hizo ni za vitabu ziko za kutosha.
Okay.
Na pia computer hakuna complete. Kuna uwezekano wanaweza saidia hata kama ni bili jamani.
Okay, asante sana. Washiro kutoka Isiolo.
Yes, ya Mororo.
Habari ya leo?
Habari ya leo mzuri na nini hapo?
Sisi tuko safi.
Mimi nauliza mgeni. Wana hizi library huko mashinani, tuseme kama Embu County.
Yeah.
Library unaipata huko town.
Yeah.
Na ukijua huko mashinani kuna mahali mbali.
Yes.
Na unapewa elimu sasa irudi huko mashinani.
Yes.
Ni watu wetu library huko mashinani ndio watoto wetu wakitoka shule wana usiku za weekend angalau wanaenda kujisibuse huko.
Asanti. Geoffrey kutoka Kayega.
Naam Mwaloro.
Yes.
Mimi na ulipo langu nauliza hivi.
Yes.
Maana okay, wakia tena nataka kuanzisha hiyo maktaba library.
Yes.
Alafu wakaniletea hizo vitabu na computer.
Yes.
Aya, sasa nauliza hivi, kusaidia wale watoto kwa that area of mine, hiyo community.
Yes.
Nitakuwa nawalipisha ama huduma zitakuwa za sare?
Ukipata bure si unapata, unawafanyia bure, utajibiwa lakini. Kaka Musa kutoka Westlands.
Okay. Mzuri sana.
Ndiyo.
How are you, Mr. Thomas?
Thomas, they are saying hello to you. Oh, your headphones are off.
Jambo.
Jambo, how are you, Mr. Thomas? Anisikii?
Anakusikia, msema.
Okay. My question is?
Yes.
If I'm alone, maybe how can I be protected from your project?
Alone?
Yes, I'm alone.
Do you have a library?
Not yet. Yeah.
Okay, you want to start one?
Yeah.
Okay, I'll answer you. No problem. Eunice kutoka Mlolongo. Usikate simu, Eunice, ungengojea. Radio Jambo. Eunice ungengojea kwa sababu ingesaidia. Visitors, Thomas and Ruth, thank for the idea. Do you just assist community libraries or even district and provincial ones? I work in a library in Kakamega. If you contact me, we can liaise and forge forward. Thank you very much for your question, Juma. Wengine wanasema from different areas mko na swala hilo, ulizeni maswali, manake sitaki wakitoka hapa ndio una Mololo, hebu kuja ile swali, unajua sikusikia vizuri. Fursa ndio hii, tuangazie ile swala. Joel Abari Eldoret. Joel Eldoret, nafikiri una swala lingine. Radio Jambo. Atukusikii dada. Okay. Pia utafute network ili tusaidiane. Ni
saa 4 na dakika 24. Pata apps za Android na Nokia XL. Inapatikana katika maduka yote ya Nokia kote nchini. Wakati ni sasa, na tuko ugani kukulitea mechi zote kali za kukata na shoka, kila mechi live.
Manake alianza mkasi sana Mwingereza, lakini sasa kidogo yule pupa imeenda chini.
Ijumaa hii saa 1 jioni, timu kali ya Italia inajaja ugani kupambana na Costa Rica.
Kuna kucha msikilizaji, Costa Rica inapata bao lake hapa.
Saa 4 usiku, mastaa wa Ufaransa wanakutana ana kwa ana na Switzerland.
Anapiga chenga ya kwanza tena kuna guna kwa pasi.
Kisha Ecuador wafunge kazi dhidi ya Honduras kuanzia saa 7 usiku.
Uongozi kwenye kuni la cha kwa kupiga msumari wa
wakati mshu. Ni sasa. Shuhudia kile tukio hapa Radio Jambo. World Cup ni sisi. The World Cup is finally on and the Star is carrying more stories of World Cup news than any other paper. Every day, The Star will carry 6 pages of sports news exclusively dedicated to the World Cup, with The Star's classic blend of inside analysis and sports gossip.
The savior of Italy throughout this tournament.
You can't beat The Star for World Cup news.
Could the fairy tale come true? Might just...
That's why smart people read The Star.
Je, unahisi hutunzi vyema au hakuna anayekujali? 22008 tunajibu. Tuma neno pendo kwa 22008 tukuonyeshe jinsi ya kumpata atakayekupenda bila vikwazo. Tuma pendo kwa 22008. Ujumbe utatozwa shilingi 10. Kuacha kupokea ujumbe, piga *100# au *200#.
Pata mchumba mkarimu na mapenzi ya dhati. Piga simu kwa nambari 0900 620 2222. na tujuane watakuunganisha na mchumba huyu bila kufichua namba yako. Pata mapenzi ya dhati. Piga simu kwa nambari 0900620222. Kupiga simu ni shilingi 10 tu kwa kila dakika.
Pokea habari zote za kombe la dunia punde zinapochipuka na Kenya Mobile Coupons. Tuma SMS yenye neno SOC kwa 20101 sasa. Tuma neno SOC kwa 20101. Ujumbe utatozwa shilingi 6 tu. Tuma SOC kwa 20101.
Saini na shuka dakika 27. Uko na mimi saa Bramwell Mololo, station ino ni ya Radio Jambo. Kipindi chetu mazungumzo waziwazi. Nina wageni kutoka abovetheseas.org ambaye ni Thomas na Ruth wakiangalia. Ruth, mnamkumbuka DJ Ruth alikuja hapa na unajua wasanii wakianza kubadilisha wakianza kusaidia community tunafurahia sana. Wengine wanapeleka magari peke yao tuwaoni, wanakuwa sasa hao ni mayoyoyo. Na tunakushukuru Ruth kwa sababu you're giving back to society.
Yes.
Na unaangazia maktaba kwa jamii zote ndogo na kubwa, hasa zile ndogo ambao unaelimisha watu ambao kwa sababu ya tamaduni pengine hawana chakula kwenda shule, usalama inakuwa shida kwenda shule, unaanzisha maktaba, wanakuangazia vile watawapatia vitabu na kompyuta. Na pia sisi kama Wakenya tuchangie, tusaidie pia mashule kama haya. Tunachukua maswali yenu 020-257-2821. Rafa yangu inaanza neno jambo kwa 22494. Mko na maktaba kule mashinani, mnahitaji vitabu? Tupigie simu tuzungumzie hili swala. Manake ni muhimu sana tuangazie swala kabla wajaondoka. Wengi wetu nilisema muwe tayari na kalamu na karatasi ili tusaidie hili swala. Radio Jambo, habari ya asubuhi. Radio Jambo, zungumza tukusikie. Okay, sikuelewi kwa nini una engage simu na utaki wale wanataka vitabu kwa maktaba wasaidike. Philip, habari ya Mombasa?
Nzuri sana.
Ndiyo.
Nikuwa nataka kusema kwamba hapa Mombasa pia tunayo kitevu.
Mna? Okay.
Tuna kitevu na tuna makanyo niyo maoni. So tisaidia kwa na kompyuta mbili hata hapa.
Muna library hapo?
Yeah.
Ambayo ina vitabu, ina kompyuta hata kidogo?
Yeah, ndivyo.
Okay, watakuwa kikuelezea utaingia kwa website gani ufanye application, eh?
Alafu.
Eh, ngoja tuchukue maswali kwanza. Pius kutoka Nakuru.
Abrahamel.
Habari ya leo?
Nzuri sana.
Swali lako?
Anda salamu alaikum Kenya, alafu na
Pongo. Haya, nafikiria Pius lazima uzimezime redio yako ndio tukuelewe. Pamela wa Dandora.
Ah, sasa.
Niko swafi, una swali?
Yeah, I have a question.
Yes.
But from our country.
Yes.
Because we have a community center there at home.
Yeah, where?
So, Sidindi, but you have to walk.
Sidindi?
Yeah.
Mm-hmm.
But there is a small community center there.
Yes.
They still don't have these books.
Mm.
So I'm asking if they can help.
Okay, mtajibiwa hapa. Thank you very much. Eh, Pamela na mwaga kizungu hapa Radio Jambo. Ruth ulikuwa unafikiria wanajambo wajui kizungu. Jane kutoka Kahawa, no. Sukari.
Sasa Mololo.
Tuko swafi na wageni.
Na wageni na niko na homa lakini nitajaribu.
Ndiyo.
Okay, mimi nataka kuwauliza hivi.
Mm.
Kama kwetu huko Mount Narok,
yes.
Yeah, kuna shule iko karibu.
Ndiyo.
Hino kitaka kutafuta vitabu za watoto za shule. Kama usiketi kitu ukuje Naro.
Wa.
Kama wende Kericho. Kama wende Molo.
Wa.
Alafu hapo tuko na pesa mbili. Tuko na ingine imeitwa loteria na ingine imeitwa Kutumoru.
Okay.
Hapo tunaweza sajika aje tupate hizo vitabu sikuje legari tuwate. Watoto hawate kuteteka tukiwatafutia vitabu.
Okay, asanti sana kwa swali lako. Kutoka Subukia, Zakayo zimazima redio yako tafadhali.
Nimezimazima.
Okay.
Nataka kuuliza hivi.
Mm.
Hizo library hapa Subukia tunaweza zipata namna gani? Na hapa kwetu Subukia ni nadra sana kupata hizo.
Hamjatengenezewa library hata moja?
Hata hakuna, hata hiyo ni ndoto.
My goodness. Okay. Ndiyo fursa yenyu. Thomas, most of the questions from up country, they want to know how you'll get to Mumias, how you'll get to Nyahururu, Kisii, Isiolo. They're asking the same questions. How can they get assistance? Where do they start so that at least you can work together?
The first step is to go to our website, abovetheseas.org, and to fill an application.
Okay.
And then from there,
tukiingia kwa abovetheseas.org, tutapata application form.
Ndiyo.
Okay.
Yep. And then from there, we look at what you have, and we visit area, so when we go to an area, we try to visit all the libraries at the same time.
Mm-hmm.
So when your area comes up, mm-hmm. you know, we might visit you. But it also depends on funding,
yes.
you know. So that's one of the reasons for this last phase of library visit is to raise awareness and yes. take that material with the videos, pictures,
yeah. mm-hmm.
and we bring that to North America and try to raise funds. And mm-hmm. then in turn, we can support more libraries.
Okay. What do they need to have so that they can get this support? They must have a library, you say?
Yeah, you know.
Most of us, you know, you don't have electricity up country.
Yeah, that's okay. That's okay. Yes. We've seen, we visited a lot of libraries with no electricity. And
yes.
the main problem also is security. So putting a computer sometimes is not the first thing to do.
Yes.
So we go with books for in these cases.
Okay.
But when they the library can show they have electricity and they can show they're secure,
nah.
then we can talk about a computer.
Okay. Kwa hivyo, Ruth Muliona, mnasema mtu akitaka kuangazia kwanza kwa Kiswahili pengine utueleze, anaingia kwa website yenu.
Naam.
Above the sea.
Yeah, lazima uende. Yeah, ukienda kwa website,
yeah.
you'll see all the criteria. Mm-hmm. Sorry, criteria, what you have to do.
Mm-hmm.
So you have to apply.
Kiswahili. Ongea tu hiyo Kiswahili ya kuchapa.
Yeah, unafaa kwenda kwa mtandao. Yeah, uenda kwa mtandao. www.abovetheseas.org.
Ndiyo.
Kuna maswali ya kujibu hapo.
Kuna form watu watapata.
Kuna form hapo ya application okay. form. Na hiyo form ina maswali.
Yeah.
Hata hapo kuna wish list.
Ndiyo.
Wish list sasa nimesikia kwa wanasikiza radio jambo. Yeah.
Yes.
Kuna maswali. Kama hamna computer wish list. Wish list you unasema kenye unahitaji.
Vitabu. Wala vitabu,
computer,
okay.
meza, mm. viti.
Hata viti mnanunulia.
Stima. Naam.
Okay. Na kuna lile swala la district na provincial library. How about the district and provincial libraries that don't have books? Would you assist them or you want to start with the smaller ones, the community ones?
Well, you know, it depends on the funds we have and the priorities. And the priorities being we like to support right now where mm. we can make a big difference.
Okay.
So if there's a library with 50 books that supports, you know, a community of many thousand people.
Yes.
I mean, this is where we know with a small donation, we can make a difference.
Okay.
But that hopefully will change in the next year or so.
Okay.
We can help bigger
okay.
libraries.
Kwa hivyo watu wale wa district, provincial na pia district na provincial, kama mna vitabu vichache pia nyinyi mnaweza saidika, mtaingia kwa abovethesea.org, mjaze ile form, mseme ni nini mnataka, ni viti, ni meza, ni kompyuta, ni vitabu. Haya ndio masuala ambayo yanaangaziwa. Na hasa ili swala litaelimisha na kusomesha wale wako kwa eneo ambao hamna maktaba, hakuna elimu. Na jua kuna tamaduni zingine hazikubali wanawake pia wasome. Hii ni fursa ya kuwaletea maktaba hapo mashinani ili pia mama wanasoma vitabu. Wasikue saa yote wanaangalia mzee ameenda mpango ya kana na pengine wengine unajua wameketi tu kule mashinani. Kabla, before you leave, what's the most important things Kenyans should know?
Well,
how can we assist you?
So, I mean, you definitely can go on the website. There's a donation page. We accept M-Peso. But I think the mm-hmm. best way for Kenyans to help
yes.
is if every Kenyan could donate one book uh-huh. to their community libraries, I think it would make a big difference.
Kila Mkenya atafute kitabu moja. Okay, muongeze. Tukipata vitabu milioni moja na fikiria libraries zote za Kenya zitanufaika. Pengine Ruth, kabla ujaondoka, tukikushukuru kwa sababu wasanii wengi wanashine tu kivyao na nunua mama CDs. Wewe naona unasaidia ma library.
Nasema mimi kwangu ni muhimu sana kujaribu kujitolea kwa wananchi.
Ndio.
In whatever way unaweza.
Mm-hmm.
Na kwangu kuingia hapa na kujaribu kusaidia katika elimu
mm-hmm.
ina to me it gives me a lot of satisfaction.
Ndio.
Yeah, na ningesema hata huko nyumbani huko mashindani
mm-hmm.
wazee huko ama wanawake huko vitu kama gazeti wanatumia
kuwasha jiko
yeah. kwenda kwa choo. Samahani.
Yeah,
yeah. Lakini hapo ndipo kila kitu inaanza.
Mm-hmm.
So if you can all put mweke
bana kuwashia vitabu moto
yeah.
wa vitabu wa kusanya.
Ndio waanze kuwakusanya hizo vitabu na pia community yenyewe tuweze kusaidiana, uongeleshe mm. wenye county huko, ma governors.
Ndiyo.
Kila kitu lazima tuwe sote pamoja ndipo tufike pale pamoja.
Okay.
Naam.
Thank you very much for coming to this station and thank you for coming to Kenya and try and assist us in educating our fellow Kenyans. We are grateful. I know nobody will tell you thank you, but I am on behalf of wasikilizaji wa Radio Jambo. Na umfundishe Kiswahili. Next time akikuja video ya Kiswahili kwa improve.
Tamfunza.
Okay, have a nice weekend.
Santi, Bram.
Thank you.